waxaa telefishinada ruushka ka soo muuqday madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin laba maalmood kadib markii madaxa calooshad u shaqeysayaasha Wagner Yevgeny Prigozhin uu ku dhawaaqay in uu ka noqonayo kacdoonkii uu waday. Dhinaca kalena waxaa isna tan iyo intii qalalaasahani bilowday la arkay wasiirka gaashaandhigga ruushka oo ay aad isku hayeen Prigozhin, lana arkay isaga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaasi. Warbixin ay qortay V O Eda waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Warbixintu maysan sheegin goorta iyo goobta uu sheygu kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha la sheegay inay qayb ka yihiin duulaanka ruushka ee Ukraine. Mareykanka ayaa axaddii sheegay in kacdoonka Prigozhin ee ka dhanka hoggaanka milatariga ruushka ay muujinayso dildilaacyo aada u daran oo ku yimid xukunka 20-ka sano ee madaxweyne Vladimir Putin iyo su-aalo la iska weydiin karayo aasaaska dagaalka 16-ka bilood jirsaday ee dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadkan ee ABC in dagaalka uu Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba dhaqaale, militari iyo siyaasad juqraafiyadeed. Waxa uu yidhi, waxaan aragnaa dildilaacyo soo baxaya. Kacdoonkii Prigozhin ee lagu bartilmaameystay Putin halkii ay aadeen, haddiiba ay jirto meel ay aadeen iyo goorta iyo meesha ay tageen ayaa adag in la sheego, ayuu Blinken sheegay, isagoo intaasi ku daray inay adag tahay in la qiyaaso wixii dhacay, balse waxa uu tilmaamay inaysan arkin tallaabadii ugu dambeysay. Putin ayaa ku tilmaamay Prigozhin oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen oo ciidamadiisuna ka barbar dagaalamayeen calooshadu shaqeysayaasha gudaha dalka Ukraine, khaa'inul wadan oo ka soo horjeestay nidaamkiisa. Kadib hogaamiyaha ruushka ayaa sheegay in Prigozhin aan maxkamad la soo taagi doonin oo uu u ogolaado in uu aado dalka ay dariska yihiin ee Belarus oo xulufo la ah dalka ruushka, iyadoo la raacayo heshiis uu ka xaajooday hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko. Ruushka ayaa sheegay in calooshadu shaqeysayaasha Prigozhin ee aan ku biirin kacdoonka muddada gaaban loo ogolaan doono inay saxiixaan qandaraasyo ay kula barbar dagaalamayeen ciidamada ruushka ee dalka Ukraine. Laakiin Blinken ayaa sheegay inaysan caddayn waxa ku dhici doona calooshadu shaqeysayaashii raacay Prigozhin ee galay gudaha dalka ruushka una socdaalay dhinaca Moscow kahor inta uusan Prigozhin joojin duulaankiisa. Blinken ayaa yiri, jawaabta gaaban waa ma garanayno. Mar la weydiiyo waxa ku dhacaya Prigozhin oo Belarus tagay marka laga reebo xafiiskiisa, Blinken ayaa sidoo kale sheegay inuusan garanayn. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in qalalaasaha ruushka ka abuurmay ay ka caawin karto dadka reer Ukraine dagaalka ay kula jiraan ruushka.